mucaaradka gobolka tigray ka dagaalamay ee dalka etoobiya ayaa sheegay in ciidamada dowladda etoobiya oo garabsanaya ciidamada dalka ay dariska yihiin ee eritreya ay weeraro abaabulan ku qaadeen gobolka, iyadoo dagaalka hadda la sheegayo inuu sii kululaanayo. Henry Wilkins ayaa warbixin arrintan ku saabsan ka soo diray magaalada Addis Ababa. waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Khamiistii af ayaanu hadlay t b lf ayaa twitterka ku sheegay in ciidamada eritreya ay kusoo biireen ciidamada federaalka etoobiya ee dagaalka kula jira t b lf. geetaajurida waxa uu sheegay in ciidamadu ay ka bilaabeen, waxa uu ku tilmaamay guluf xooggan oo afar jihaa subaxnimadii khamiistii ah gacad yaabo ee waqooyi galbeed ee tigray, isagoo intaasina sii raaciyay in ciidamada t b lf ay difaac kaga jiraan meelaha ay joogaan. war mar dambe ka soo baxay taliska militariga tigray ayaa lagu sheegay in diyaarado ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines lagu soo daabulay awloodeenna militari iyo rasaas loo keenay ciidamada ku sugan waqooyiga. ma jirto cido si madax bannaan u xaqiijisay eedaha t b lf. afhayeenka dowladda Ethiopia iyo wasaaradda warfaafinta eritreya ayaan iyagu ka jawaabeen codsi loo diray si ay uga hadlaan. warar ay soo saareen ayaana mas-uuliyiinta etoobiyaanka ahi ku eedeeyeen t b lf inay weerarka ka bilowday amxaarada toddobaadkan. warbaahinta bloomberg ayaa ku warantay in wasiirka arrimaha dibadda etoobiya uu sheegay diblomaasiyiinta khamiistii inay dowladdu qaadayso tallaabooyin lagu xakameynayo ciidamada tigray iyadoo la iska ilaalinayo in dadrayada ay wax ku noqdaan. william davison waa falanqeeye ka tirsan i c j oo ah macad cilmi baariseed oo xaruntiisu ay tahay dalka belgium.
now tigrayan reports which seem to be accurate of a large scale incursion into Tigray from the north by Eritrean.
hadda tigrayga waxay ku warramayaan wax sax u muuqda oo ah duulaan weyn oo kaga imaanaya dhinaca waqooyi oo ay wadaan ciidamada etoobiya iyo kuwa eritreya. marka way caddahay in khilaafku hadda uu si xun u kordhayo. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya iskahorimaadyo iyo militariga federaalka oo lagu soo daabulayo aagga wakamera ee waqooyiga amxaarada, halkaasi oo wax yar galbeedka ka xiga halka dagaalku uu ka bilowday. taasina waxa ay muujinaysaa in dagaalku uu ku fidayo furino kale oo cusub.
a little bit to the west of southern Tigray where the fighting started, so another indication that the fighting is widespread and possibly of a major new front.
eritreya ayaa muddo dheer ka soo horjeeday t b lf oo etoobiya soo xukumaysay laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo 2018. dagaalkan u dhexeeya dagaalyahanada tigray iyo ciidamada dowladda etoobiya ayaa dib uga bilaabmay waqooyiga etoobiya toddobaad ka hor, taasoo soo gebagabaysay 5 bilood oo xabad joojin ah, waxaana tani keentay in qaramada midoobay ay joojiso kaalmadii bini'aadamnimo ee loo waday tigray, halkaasoo kooxaha gargaarku ay sheegeen in qaybo ka mida gobolka ay u eegtahay inay ka jirto xaalad macluulaha.
warbixintii wariyaha Henry Wilkins oo Addis Ababa ka soo diray waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.